Ngimbonile ngimuzwile ethi kimi ncini. Ngimbonile ngimuzwile ethi kimi ncini. Ngimbonile ngimuzwile ethi kimi ncini. Ethi kimi ncini ngimbonile, ngimuzwile. Ethi kimi ncini, ethi kimi ncini.
Yena uyalalela eduze kwami uJehova aphendule yena yethu simakade umdala wezinsuku aphendule ethi kimi